lesothwa akiyona inhloso yami okuzwisa ubuhlungu kodwa nangona angilandani naniphingiso ukhulisa umuzi wenu kodwa nangasenaka le nto esahlangene ngayogcwela igceke uthando nenhlonipho ayikase enganyeni wayikase enganyeni wayikase Twist and whistle, ain't got you.